Nyasaye noyierona e higa 93 ni e isechiwori mar wuotho koda e kanisa mar Yesu Kristo ma isoduogo omo ka. Koro yier. Idwa bedo ng'ama odimbore e kanisa ni koso idwa bedo ng'ama onywandore e I kanisa mar Yesu Kristo. To nating'o gik ariyo ga keto mbele na. Nito, nywandruok gi dimruok ere monego awuothgo e kanisa mar Yesu ni. Kapok na yiero dimruok, to naduogo kuma mapenjora niya, ere gima dimruok dwa konyago? Koso, ere gima nywandruok dwa konyago? Tayudo niya, ok anyal ng'eyo ber mar dimruok ka ok ang'eyo wuon dimruok. Ok anyal ng'eyo ber mar dimruok ka ok ang'eyo ng'ama dwaro mondo adimbrani. Bende ok anyal ng'eyo ber nywandruok ka ok ang'eyo ng'ama dwaro nywandrani. Omiyo nabedo piny mondo achak nono ni to Nyasaye tasechiwora mar wuothogo ei kanisa Yesu Kristo ma en Miach Nyarombo ka. Ma ok awinj ka nyalungo. To ere kaka dwawuotho e kanisa? E kind dimbruok gi nywandruok, ere makao? Tayudo niya, ng'ama onyono piny madwaro ni mondo abed ng'ama odimbore en Nyasaye. Mano onyiso Ibrahim e kitabu mar chakruok 17 somi. Duong' odog ne Nyasaye. Nyasaye wuon dimbruok. Mano onyiso Ibrahim e kitabu mar chakruok 17 mawacho na.
Owacho kama. Kane Abraham jahigni 99, Ruoth Nyasaye nofwenyore ne mowachone niya, an Nyasaye manyalo gik moko duto, bed ng'ama odimbore kendo maonge ketho e nyima ndalo duto.
No.
Kane Abraham jahigni 99, Ruoth Nyasaye nofwenyore ne mowachone niya, an Nyasaye manyalo gik moko duto, bed ng'ama odimbore kendo maonge ketho e nyima ndalo duto.
Kaeto?
Eka anatim kodi singruok kendo anami nyikwayi bedo mogundho.
Mano e gima nadwa. Nyasaye odhi oyudo jaduong' mang'ongo ma jahigni moniang'. To ka Nyasaye yudo jaduong' maduong' moti moruto migumba, onge kata jaduong' maonge nyathi, dayo ema en godo to luongo ni chiege to gionge kata nyathi. To Nyasaye ofwenyore ne. To gima Nyasaye okwaye, gima Nyasaye okwayo Ibrahim, okone na niya, an gima dwaro kuomi en dimbruok. Ibrahim to jaduong' moti, ko jaduong' moti ni eto nodhi mielo thum. Koso jaduong' moti ma koro ndalo ne kata mag nyuolo sigu, eto nodhi chodo china. Nito gima Nyasaye kwayo Ibrahim, okwaye dimbruok. Kaeto kosekone ni koro bed ng'ama odimbore e nyima kendo maonge gi ketho, to gimitim gima koro adwa timo kisetimo mano ni an koro adwa chako gwethi gi mwandu mogundho kendo abiro miyo jogeni bed mang'eny. Nyasaye timo singruok gi ng'ama odimbore to kendo gwedho. Koro nyiso niya, kare dimbruokni ok ogir Satan, be ok ogiri, en mar Nyasaye. Nyasaye ma bande to bande kuom dhande modwa timogo singruok kendo ma en Nyasaye no oseikore nodwano gwedhi. Koro kare dimbruok en mar Nyasaye, dimbruok en mar Nyasaye. Chak isom kendi ne e kitabu mar Zaburi 125:4. Matindo ang'wen, winjie kaka wachno li. Zaburi mia achiel gi prariyo gabich matindo ang'wen wacha.
Wacho kama, aa Ruoth Nyasaye, tim maber ni joma kare kendo modimbore.
Jiandiko e kitabu mar Zaburi wach lemo, kolemo niya, aa Ruoth Nyasaye, tim maber, timie maber ne joma kare kendo na modimbore. Lilo, lilo, lilo. Manyiso niya, jiandiko ni lemo, ni mondo Nyasaye odhi omany mana joma kare, lilo, lilo, to gi modimbore. Joma odimbore mowuothi e miergi, e miechgi, to koyudo ka ng'ato odimbore ni ti, to tim maber ne ng'ato. Manyiso ni kare, ka ng'ato chiwre mar dimbruok, Nyasaye nyaka timne maber. Ng'amo yie dimbore, Nyasaye nyaka timne maber. Ng'amo dimbore, Nyasaye nyaka timne maber. Nikech Nyasaye ohero dimbruok. Mano gima more. Asomo mogik tawa aweya e kitabu mar Ngeche 2 matindo 21. Apagari, Ngeche 12 matindo 13.
Wacho kama, weche jaricho mako mana en owuon, ng'at modimbore to tony atonya e chandruok.
Chandruok ne. Weche jaricho to mako mana en owuon. Weche jaricho to mako mana en owuon. To ng'amo dimbore to tony atonya e chandruok ne. Ani ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Weche jaricho to mako mana en owuon. Weche jaricho to mako mana en owuon. To ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Yo ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Weche jaricho to mako mana en owuon. Kara richo en obadho mamako joma time. Onge ng'ama gwenye. Timi atima. Timi atima. Kati time kopondo, kati timi ayanga, to nyaka richo no maki kako bado. Weche jaricho to mako mana en owuon. Weche jaricho to mako mana en owuon. To ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Ani ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Nyiso niya, ok ni ng'amo dimbore ok bed gi chandruok. Niko no kowachonwa ni ng'amo dimbore onge gi chandruok. Mane wach ma wuoro kama bedo ni lani. Ni kare ni ng'amo dimbore ni kadimbora to chandruok ok ni aonge go. Ni chandruok ok bi. Chandruok kuri kabire ngimana. Chandruok kuri kamoja dalana. Chandruok kuri kamoja oda. Chandruok kuri kamoja dinyupi. Chandruok kuri kamoja kalimu. Yaye kare ng'amo dimbore kuri ka chandruok ng'eny kuomi. To wach mi yudo kuome en ang'o? Ni ng'amo dimbore to tonya tonya chandruok ne. Ng'amo dimbore to tonya tonya cha ni sama chandruok biro kuom ng'amo dimbore to Nyasaye miyo tony. Nyasaye biro to miyo tony. Chandruok to biro to Nyasaye miyo tony. Chandruok to biro to Nyasaye miyo tony. Chandruok to biro mamak ngimane madhi gowi mamak wigni machato kiki to Nyasaye miyo tony. Otonya tonya dikel kawinyo motonye lweto bado otony. Nyasaye miyo tony. Chandruok to bira bira makata ke nirode. Dipo apoka chandruok ochome koa jodalagi. Jodalagi bukra buka. Chandruok juka juke diyo jodalagi ma chandruok make e kinde gi min gi wuon gi jodalagi min. Chandruok wuogi nira nyonde ma moyuri chandruok ma tunge liet elwet jodalagi. Miji wachini hawa mitorumo. Manyuolago siboi majiko ni wangni. Ani wangni. Wang ni toko ton. Chandruok biro kuom ng'amo dimbore e dier dalagi. Kidimbori e dier jodalau. Chandruok kik iwuon ok bi biro. Solomon wuod Daudi owachonwa ni chandruok kik iwuon ok bi biro. Biro biro maler e dier jodalau. Ma chandruok maki. Ma meru ne. Ma jodalagi meru ne. Joka meru ne. Ma jodalagi ma wuoru ne. Ma jodalagi wuoru ne. Anyuondi. Mi nyithindu ne, mi ji nyier, mi ji bedie piny magombaka miwach ni mato chandruok adier. Ng'ane to nigi chandruok. Nyathiwa ma ng'ane to nigi chandruok. To ni wach malich kanyo en ang'o? Weche jaricho to mako mana en owuon. weche jaricho to makomana en owuon. To ng'amo dimbore to tonya tonye chandruok neno. Ng'amo dimbore to tonya tonye chandruok ne. Chandruok to nyaka bi kuoma. E par jokangao. Ma jokangao ne mago agoro ni wang' ni tumoko. Wang' ni tumoko. To nyasaye mana tony gi ji. Tony gi jogi. Tony gi jogi. Chandruok to biro madongo. Chandruok to biro ma jokaneru chung' gi chonjo mawacho ni a. Gino to wakiaye kaka naneno ka jokodongo chung' chonjo. Moko ni awang'iuru kama yamo ni. Uko kochomo. Ma jokodongo ma jokanera chung' kucho ka gima gionge. Joka wunongili joka kumba. Nitie to chung' loka cha. Joma yande cha mchuri tinende obolore. Tinende obolore gi kacha manyola bolore gi chien kucho. Kechango kubiru. Ma hibi nena diri wangi kamoko. Kale sami moko. Sami moko machango kumakino. Sami moko to Daudi wacho. Solomon u Daudi wacho kani. Sami paro ni moko makoro jinyero. Nyero lich, edie anyuola nyero lich, kameru nyero lich, edie nyitiru nyero lich, edie dala mawi kuot maka mikete nyiyongi. Kamine eno mikorere imoko mawi kuote ni, linga. Kidimu nito linga. Luwoto bila me tanye za guwono, luwoto, nisina atumote imore to ton, ibira ton kaminyo, ibira ton, luwoto bila ton kodi, iton, angoma mi iton, dimruok. Dimruok en rogo ma waringo watonye ka chandruok omuyo. Koro kare kikwa luor chandruok. Kika luor chandruok. Mae gima nyaso moja go gokinyi kawuono jowa. Ruoth okonana wen luoro chandruok. Mojo kae gi e jowa. Kata jowa okichore mochung' chojo. Kika luor. Ma onge gi daka nera moro dieng'eya. Ta onge gi anyuonda moro dieng'eya. Ta onge gi nyathiwa moro dieng'eya. Kika tengra matakona ni arumo. Tony nitie, ma ng'at modimbore, tony go. Yawa kara dimruok miyo ng'ato tony. Gini okwa nang'igo okwa omi okwa sayi ni mondi dimri. Ka iyo ok idwar tony, we gimo rito wabiro neno ka chango komoji ka chimbo timi go. We awea dimruok ka chiri japuji kani okaseri go, okahoi go, okanang'i ni mondi beri ng'amo dimbore. Linye ma dimruok ni dimi, tony. And we have chandruok mumo njiti njyo ukanyo unyero. Niki chandruok, tonye pini mi. Chandruok okini tonye ne. Makati paro ni tonyo kini tonya kano juki kini kijo. Yini bira nene, pini mi. Pini masatan not, okay tonye. Chandruok nyaka nubi. Tu penjo wacho niya. Makoro chandruok teiro biro jo kadye jo lawa wani. Ta ana wunto kademo rani. Kota duwa ere gima, ere gi teko madwa tonyo. And we have chandruok. Jowa dwa mo dagi nok dwa dimbore man ka. Nyithindo motamre ni ok dwa dimbore man ka. Ojende mo dagi nok dwa dimbore. Mon gi chuo mo dagi ni wato kwa bi dimbore gi thuon kata ja ote wuoyo malak gi bundi. Jonyuol man ka mo dagi nok bi dimbore. Mon madongo gi jodongo mo dagi mero fitina. Ma wigi tek mo siko tiend gi elo. Mo chuo kok gi chuodo ni gin ok gi bi dimbore. Dimbruogi kitamri dimbore. Ero ohala mana biro yudo kidimbori, kata wang' madhi wang'o. Donge eriwinjo kanyo ni ng'amo dimbore to tony e chandruoge. Omiyo dimbruok mari, in emomii teko mar tony e chandruok. To kitamori dimbori, bas, in emikelo wang' e daleni. Koro kakikao eyo mach ikudho, ikudho mach edine joudi chandruok obiro dimki, engimani to okini tony. Ka okidimbori, okini tony. Ka okidimbori, to chandruok obiro monji ekindi gi jou. Ta okini ton. Chandruok to biro biro diere odi. Ibiro neno. Obiro ga. Iluongo ni masira kipenji. Masira kindaki. En ok penje. Ipoya poya ka mach. Chieng' moro ka piny ru. Kata gotieno. Ikia sa mobire. Kata odiochieng'. Upoya poya ni kipap. En masira obiro siri. Egini luongo ni masira. Osiri. Osiri me. Osiri mo siri mungkimo lingo. Nibedo ko penye. Ae. Ubiro. Kata ka en chango, to obiro chandi, omiyo chandi maler. Edirodi, to penjo wacho niya. Idwa tonye lwete gang. Nyasaye to serido nwa wach, mitonywe lwete chandro. Nango, dimro. Ni dimro ke mitonye. Ri dimro ke mitonye lwete chandro. Dimro ke mitonye.
omiyo manyuanda kod osenga man ka manyuanda manyuanda moyiero nyuandruok ji duto moyiero nyuandruok wan ok watamou nyuandruok nyuandreuru kata kupondo nyuandreuru kata dara to tony ma okunu tony sama chandruok obiro kuno to ng'ama odimbore to tony atonya chandruokne ng'ama odimbore to tony atonya chandruok ma ke wach mawuoro iyero dimbruok osidagi mondo iyud teko mar tonye chandruok kaka ondiki kanyo Solomon owacho mae wach ma Nyasaye nokwaya 93 isechiwori mar wuotho koda e kanisa Yesu ok adagi in e kanyakla maber ma Yesu duogo kawo chiengigo to penjo wacho niya bende isechiwori mar bedo ng'ama otimore e kanisa bende isechiwori mar bedo ng'ama otimore ei kanisa Yesu ka koso in ni mana ng'at ma ni e kanisa Yesu ka to giniwuothogo tiluongo ni nywando bende isechiwori mar dimruok kawuono ruoth ogoni milome iwinjo ber mar dimruok ber mar dimruok en ang'o to Nyasaye okoni jok modimbore e nyime omiyo teko mar tony e chandruok momakogi e ngimagi chandruok mobironegi e kindgi gi jogegi chandruok momonjogi e utegi chandruok momonjogi e dier jopiny chandruok momonjogi e dier jolemo tinwang'o ka tony to mano kende chandruok biro monjogi niti tinwang'o ka gin lokacha tinwang'o ka gin lokacha higa mar 2023 jachien ti olima mokwongo nolima higa 2004 manaweri satani biro na mawero ni ya kanewasika omonja nagalo wuora ni onge kanewasika notimore nagalo wuora noea jolwenye mudho nogemana ka giting'o kudi tongegi nochomoya ka gimiye luoro ruoth okino wiye otuono gola e ndiweni ngeni maywoyo ji ruoth odagi miok tera kudi kata ndiwa tarogola gi lwete ngeri maywoyo ji ruoth odagi miok tera kudi kata ndiwa tarogola gi lwete apoya nono e dier ji matumora gi mudho ani kodhi ema okod pe mil polo gi kalausi e lwenyi lich mamako joka nenawenagumo nenaywak midengola nenawenagumo ruoth ochako paro tuono panda e kar buok nyakoyi maketo miere ruoth odagi miok ting'a kut kata ndiwa ataro ogola gi lwete ma ruoth nogema higa mar 2004 ogema kama gi lwete ruoth ogema kama kasepodho agora e pi gi lepa te madong' duk nang'ena rumo makoni ruoth wang' ni tarumo arumo okachak achung' kendo koto okachak achungi wang' ni okachungi nawacho ni Nyasaye ni okachungi kara dimruok jowadwa kata kama nywanda moko nywandore buti manywanda moko nywandore buti mondo ikopi kik ikop mitiwe wang'ayo dimruok nikech ng'ato dibaki anywandore in ema dimruok biro resi kendi ng'ato achiel ok obi reso ng'ama chielo mabati dimruok ong'eyo Nyasaye ong'e ng'ama odimbore ruoth ong'e ng'ama odimbore ruoth ong'e ng'ama odimbore ruoth ong'eyo nyathi modimbore ong'eyo jang'o modimbore ong'eyo dhako kata ok inyal wuoyo to ruoth ong'e dimruogi kama intieno makata in e dier ji ok inyal pimo wach maber Nyasaye ong'eyo ng'ama odimbore higa 2004 nadhi koto ang'e ni arumo ruoth notony koda kara ojatony gi ji adier mapo ka ruoth okonia ng'ambo oseng'ado chunguru wadhiuru koro oserumo chunguru wadhiuru mudho oserumo chom ler e galori pondo oserumo ting' wang'i kichomo ler ma wuok kendo ma koni kalong'iyo loka chata koni awuok nade tatony nade kata tatonye nade kech kacha to nadong'e kokatho to nyamasese ne tho ng'ato dinotho e higa 2004 ng'ato dotho ok notho ruoth nomi atony jachien okono rahura itony adwa nini kagiki gani fario kapanga boro ah ochoko kanyido to okono jogwe ni gouko gohu iko sa uchia kuma nani leot apoka mida no seringo biro okona ni right go wana sini na nino tani eno ke ngata ngata ma go wika da ka denda ranya ka peji ni nga na yiye junya ni ya siguto iko iko nwani ta peje ni uima gore no gore ka ni uino gore e senta ka koni uino mano upwa ka wono ka nyido to wano kok nya saini tino wo koko ogo koti jo biwa kono ji chung jo kichere ma kaka ji timrewo akono gini to ungi ani anadwere su na cho muru musalaba kata diure musalaba kata ko uru cho kupin kata mundu konja mwono ma wanda rani lukuli da wano lukuli da wano ape kuna na dema etu kakinya kuni da wano da wano da loyo kanyito toka wano tiktoki kibete kikarunge ibiyo nego kilagi ya wano da wano kijoke ni ato berka naka kinega tokoro jok mamoko nyitindo mubiro ka gidegi nyasaye kata ka richo setimore okimono ruoth jang'ono jang'ono jalfe wang' biro wuoyo koda kogik sa otieno tawuok adhi aringo nyaka wadhi adhinono polise ka waduogo wanyango tayudo ka gwen ich set loo kamoro kaka jongware te kamoro kaka nyasaye mete dhi donjo mna ir nyathi moro mochokunde ka gise mako wang' ayocha gidonjo dala koro gidonjo jomoting'o ng'ielo ng'ielo gine ng'ielo mang'ielo tael ng'ielo mamoting'o gugru gi mafuta ng'ielo simba odonjo kuom nyathi matine makoni ing'e ni jogi dhi donjo ka polis moro kudhona nadwago kudea jogi eki taneno kosesim ka irigi nokongi owen gi thuolo ni mondo gi ji odonj ka to kabiye nyathi moro ma polis emapoko ruoth koni dalanru kitony gi jogeni watony galufu ariyo ga kar watony nikech dimruok ema ruoth ng'iyo ka masira dwa neno to dimruok ema ruoth ng'iyo sama masira dwa neno to dimruok ema ruoth dok rango kocha sama chandruok omoko kamato gima ruoth dok ringo koe wang'e ni to en gang'o ma chandruok dwa make ni en gang'o to ka dimruok moro mienore kuomi to bas ruoth chiko jomalaike ne koro biro resi ke nyasaye nong'iya e chunya mowacho nadier ng'atni bodimbore tadier adier mar wach midimbo an dalanuki adimbo nyinga to jachien kethogi tadimbo an adimbora e ngimana kendo adimbora kaka dhano onego dimre piny kata obed gi joge wadimbore kata edier ji midakgo an adimbora an ang'e dak gi jirani an ang'e dak e ngimana kenda wuon kuom ranyisi mano nyiso dimbuoga ang'e dimbora e ngimana mamiyo ok anyalero gimoro madhi tuo magi wanwa kata madhi ketho kinda gi nyasaye be ok apar be ok adwar an ang'e mako ngimana ni matweye mamiye chik ni gino to ber ni tadage nikech nyasaye bodago chik an go kuome kendo an an gi dimbruok e dier jowa mang'ego ni mamirwa to mawuogwa to ka ok akadhne ma nyathiwa ka to ok awuoth adhine an ang'e dak gi jirende adimbora ang'e kaka idak mang'e ni maa to e kaka itimo ne jirani kama gi jopiny kamoro ka kamoro kata un joka Bride of the Lamb ung'eyo kaka dimbore nyi ung'eya nyaka jomoko alimgo ok adwa kadho ne ng'ato to jasigu to apiny idwa monja mondo otiek donge ruoth dok rango mna dimbo gimini jawacho ni kani gini biro resi kata ka antie kata ka aonge ji mineno kokasore kia lemna lemo to ber inyalo lemo to nyasaye biro reso mna ng'amo dimbore nyasaye reso ng'amo dimbore nyasaye konyo ng'amo dimbore weche manono mag nyasaye konyo ng'ama konyore kende ka mago onge muma wach manie ndiko ka ni ng'amo dimbore ema nyasaye konyi winjo nang'o samineno koro wawuoyo kani samoro ineno ka chandruok iongego nikech pok obiro donge koro iwuon ok obi biro ere iwuon ni chandruok bibiro ok bibiro chandruok ok bibare ok nobare ubiro biro idhi tony gang'o dimbruok ema itonygo nikech dimbruok ema Nyasaye ng'iyo kuom ng'at modimboreno. Ka chandruok omaki to Nyasaye chodo jomalaikeni, riwre ane kuome, udhi ng'i ane, ero ywak kuno, ywak ang'o ni chandruok omake engimane. Chandruok omake ga, chandruok omake e kinde gi jogegi. Chandruok otime na, chandruok omake edier ode, oyudo chandruok edier ode. Chandruok omake kanyo e kinde gi jopiny, chandruok owuok nie e kinde gi jolemo. To jomalaikeni, to gima jomalaike biro rango kuome, to bo odimbore. Ka giyudo ka chandruok nitie, to gichako achaka tich, gikonyre. Emomiyo wekeo chandruok wekao dimbuogni miketo kuom ng'ato, duog gini kuomi ni to be adimbora adier, nikech in ema gini dwa konyi, gini ok konya an mawuoyo kodini. Dimbruogi ok konya, be ok okony ng'ama ulemogo, ok okony kata chuori, ok okony chiegi, ok okony nyathini. Dimbruogi konyi kendi iwuon. Ng'ama dwa tony e chandruok, yabe wawinjo wach ni joka bride of the Lamb, be uwinjo gima Roho wacho niya? Kosa wuoyo gi joma hikgi odi? Iwinjo ni dimbruok mari michiwori godo mar dimbruok e nyim Nyasaye, in ema gino konyi ma kiweka, to ero idhi gi lweti nono tidhi rodori e chandruok, tidhi wuok nang'o? Ng'ama otamore dimbore chalo ng'at ma dwa yoro nam gi tiende. Ng'ama odagi dimbruok chalo ng'ama dwa wuotho e mach gi tiende nono. Ng'ama otamore dimbruok chalo ng'ama dwa dhi kedo gotieno kwach gi lwete nono ma kata rungu kata pala. Ng'at motamore dimbruok chalo ng'ama dwa kadho e lak nyang', madwa kadho e kundi mar nyang' kama nyinge ng'enye, to en gi lwete nono nyaka ne gini keyino. Kawuono ma wan kani, gima kik iwe na chokruok, rane chunyi kikoni Nyasaye, aneni dimba gi wach dimbruok taneno ka nayo to oweya, aduogeyo. Nikech kata kiringo idhi mabor, Nyasachwa pod inyalo duogo kuome. Nyasachwa en jaguono, en Nyasaye ma jaon. Ya Nyasaye ni ong'e joma nyo biro kuomgi, ya Nyasaye ni ong'e joma nyo biro kuomgi. Egeni nyo odhi obiro okoni, un kabiro iro adwo limou, arwako lawa mar ng'uono, arwako lawa mar buno, arwako lawa mar loyo. Ke Ruth ong'e kamobire, ok okia. Ong'e nobiro ir ji ma joricho mosedwakore kaka ineno idwakorini. To duogi, we bedo rafitina, we bedo ng'ech neno koda wang'. Ni kori idwa iri to nyaka wang' chandruok bi. Koro kibiro dhi ywak e chandruok ka kori iseneno gi wang'i, we bedo ng'ech neno koda wang'e. We bedo ng'ech neno koda wang'e. We bedo ng'ech, aye wuogi e bedo ng'ech ma wiye tek to iti odino. Koni chandruok te pok obiro, to kata kasechako neno lipeche, dimbruok ema dwa ywayo. Aritogo chandruokni, adhi logo chandruok, dimbruok. Kata tienda ni gukereru chandruok ke githuon, kata tienda ni gukereru chandruok ke githuon. Dimbruok kanyo tagiki galo fariyo gi prariyo gadik to wir lor wasigo ikore pudo wia karayo biro musa gokinyi kako nyalo dogo wero lor naka mawero ni wasigo ikore pudo wia Nyasaye kiwuog na oko mondo iuma gi bwombi Ruoth uma gi bwombi wasigo ikore mondo jawa Nyasaye kiwuog na oko mondo iuma gi tekoni Ruoth uma gi tekoni to wasigo moyo ikore mondo jawa wasigo dwa luwo kure ka jawa go to wang'e tuko to dwa jawa gi kanye yawa ya ma kaka ol gi chandruok ya kendo wang'e kendo jasigo dwa jawa dwa jawa kumponja gi kanye raya kuna ni to wer malich kamano noroho nyalo kelo nono maonge gimoro madwa biro Nyasaye mondo geng' mawach ni hao Nyasaye mondo geng' mawach ni walimu polo nonena polo nonena polo nong'iyo dimbruok ka polo ng'iyo dimbruok to polo wacho nang'o otony kode neye kaka nyo ting'o raura bagras orwake ndege ni chakwuoth adhi pandi kadonjo ka eri to adonjo ka ng'amo tho Nyasaye ni eri an ema keli kae to Ruoth gura ka koro oketa ka pod oketa ka akia ka kodwa timre koda
akiaga kodo atimore koda ka gino mi podo kete ka nina kode ni adembora adembora okabitimo tiya okating tiya anari to duodi nike chuoth chon koda atemo wacho nang'o
Weche jaricho to makomana en owuon. Weche jaricho to makomana en owuon. Ngamodimbore to tonya tonya chandruok ne. Ngamodimbore to tonya tonya chandruok ne. Nyathi modimbore to tonya tonya chandruok ne. Kijana modimbore to tonya tonya chandruok ne. Dhako modimbore to tonya tonya chandruok ne. Dichuo modimbore tonya tonya chandruok ne baba modimbore to tonya tonya chandruok ne janyuol modimbore to tonya tonya chandruok ne jaduong modimbore to tonya tonya chandruok ne dayo modimbore to tonya tonya chandruok ne na modimbore to tonya tonya chandruok ne na modimbore to tonya tonya chandruok yawa kata temo na guyo kodumu manyiso wach ni mondo donj gini gira an monego amany kaka dwa nadimra e nyim Nyasaye nikech an ema kago wang'a kaneno wasika ka ok nindi nikech Satan manoonego Satan manoriemba dam e puodho mar Eden to obiro nego Nowa to okedo gi Nowa to okedo gi Ibrahim to duogo kedo gi Isaka to kedo gi Jakobo moketo lwenye dhod Israel nyaka kawuono ni to obiro nego nyaka Yesu to nego Petro to nego Paulo Satan no sani ng'ama koro chung' mokete mbelene mong'iyo ni kanye mondo omany kaka odiro sindan kuome ena Nyasaye anemo kadimbore e nyimi buro loya anemo kadimbore tayie naduogo kuomi dimbruok to naketo misena higa 90 kadimbora marach dake ndalo moko adek kama to ka jasiku biro goyare paja kasewuok e dimbruok omiyo wuotho biro kona mondo ane madog e dimbruok. Omiyo wan gi jariyo mawuoyo gi wat ka. Ka in ka to pok ni chiwri ma dimbruok. Kawuono, chiwri ni adwa dimbora e nyim Nyasaye. Ok e nyim dhano. Dimbruok ok mar nyim dhano. Nyasaye achiwora ni adwa dimbora e nyim. Ka pok ni dimbori. To ka nisechiwri ma dimbruok ka an kama manochiwore higa 93 nadwa dimbora. To bang'e jachien olawa lawa ongonyo. Aneno ko maya dimbruok. Samoro maya. Omaya dimbruok kuonde mathoth. Omaya e apostolika. Omaya dimbruok kapok osemaya dimbruok ka. Omaya dimbruok kacha. Omaya dimbruok kucho. Kakineno unga gi lwenye. Koro miyo. Kama bire ka. An ng'ama duogo kuom Nyasaye ni ruoth. Miya teko ma dimbruok. An ng'ama duogo kwa teko ma dimbruok. Itidwa tima ng'o kawuono e chokruok ma wan kanyo. Nyasaye mane wabire nyime ka kawuono idok dala idok ka ok teko mar dimbruok odonje chunyi kanyo idog go koso iloso yie moro matin ng'ina ni yie moro e chunyi matin ane duonge loyo gi pak odog ne jang'uono jahono kendo jaloyo ng'ina yie moro matin e chunyi kanyo niwacho godo ni Nyasaye an emicho matin kawuono nikech an emnachiwra nadwa dimbora higa makama to dimbruok osewe bura kendo mondo teko mar dimbruok mane odonjo kuma mane awinjo cha ochako donjo ombugo nyake leche nyake chunya nyake paja nyake ngima na nyake tong wanga nyake lwete na nyake tiende na nyake funi ka funi mondo abedi ng'at modimbore mondo atonye lwet masiche mane ni mbele kaka jowadwa wan dhano waneno gima nie mbele wa ok wane gima nie tokwa ni ok wane gima kiny nobi kawuono ema wang'eyo kiny wakia ka dimbruok odak e chunyi to dimbruok kiny olos ni yo mitango dimbruok kiny olos ni yo mitango mane momiyo ka wan ka to kawuono kiyudo e chunyi nadie dimbruok oseweya Nyasaye aduogo miyae teko mar dimbruok miya teko mar dimbruok miya teko mar dimbruok miya teko mar dimbruok nyaka teko mar kuduogo kuomi ok en lemo ok an malemni dimbruok ok an malemni in imiywak ne Nyasaye tikono Nyasaye ni Nyasaye miya teko mar dimbruok tiywak ne lwaka kamano matek matek nyaka teko no iwinj koa e polo mugore kuomi ni riek
mi wiki kade yuto tuzino makika aka etipo kecho kuoka kitimo dimbo kidogo lodi iko na dogi dimbo adogi dimbo kdarana wangye uto kidimbo anya apeta dogu uto kidimbo kendalena marnya ti adogu uto kidimbo kako jani no adogu uto kidimbo kigiroda kakadako adogu uto kidimbo kinyasaye kakabichuo manye kenda adogu uto kidimbo kinyasaye kakajanyuol adogu bedo dako maduomo dimbo re adogu bedo jaduomo dimbo re You are a swagger, the moon. Nyasaye you say, Pew, see, man, you can't send him one. Nyasaye my John, my dear Israel. Oboro, kaka, no boro, kaka, bedo do jagit. Oboro, see, boboro, bro, bedo, bedo, ni. You are never dead. Adi, posterior, wago, baba, boboro, kuma.